Yeah. Okay. Nikisema vasti, wote mnasema process ya vasti.
Process.
A vasti.
Process.
Nikisema vasti, wote mnasema process ya vasti.
Process.
A vasti.
Process.
Nikisema vasti, wote mnasema process ya vasti.
Process.
A vasti.
Process.
Nikisema vasti, wote mnasema process ya vasti.
Processing.
A vasti.
Processing.
Tuishi mara moja ni manake tupendane.
Yeah, yeah.
Tuishi kwa peace, wezi jua lini uta dead. Imagine. Leo na kesho watu toke lafu nyumo lacha mabaya nani ya kukumbuke mana. Hii dunia ameyumba Mungu miliki wa bro na katupanga kwa mafungu. Ambe anacho ambe hana wote si wa Mungu. Kinatufadha tumlile pamoja na kumwabudu. Ishi wishivo kwenye hii sayari. Ambe anacho omulize ametoka mbali. Subira na vumilivu kwake kama desturi. Jifunze kupita wao vuka mara mbili. Kusi na class plus mashariki magharibi. Kote ni chengaje pia fosi kibidi. Ukiwa kimo utakichoka jasho kwenye mwili. Utapendo kiwa na chushimo utastahiri. Man, tulipo toko tunabajua. This moment tunajua kwamba bado tuja kwa tulivo taka kuwa. Pesa, haitaki tulia kwenye mikono na kimbiria kwa shua. Wanangu fika mbali ndo inabidi kumbadua. Wanangu sipo kazo teshia kujichubua. Wanangu kuna vitu vingine vya kupotezea. Tafuta pesa kalari ndo itakuja kukutoa. Sina washaka, vina kusaka na kupata pesa. Najua tapata, natabata, tutakula next time. Wanaudharau, hawajui, tunapitia hata. Na kesho Mungu atabariki, tutakuwa waka hindo. Love kwa machizi, baraka za wazazi. Tafanya mpaka leo mine mili zi somduanzi. Uchiash mabegani, siraha yangu flani. Tunavuishi kwa vile mabaya hatu ndauni pia. Na wezi njaji mina ona kila kitu clear. Nikipotea wezi jua wapi ntatokea. Kupotea pia njia ya kujua njia. So sifikiri kufikiri kwa unavofikiria. Makali kuzidi njia spa. Vesi zinandikwa kwa motundu ya kista. Alafu kuna anataka kuzipima. Kurap rap na mi opigi tisana. Changaja bongo bongo jijilo bongo. Ili upate michongo lazima utumbe bongo. Nguvu za tembo akili ndogo. So mchongo tumomba kwa udongo. Bas punguza jodo.
Oya.
Hili bicha halina pochi tu, ikenze mesha. Alafa kuna wango ni true. Kila sini fire na stani jamba ziku. Yani gazeta liso make up na kwanza subui. Kwenye biti niko free kama Mason. Na kaza buti niko slip zada Jackson. Usilipe sifa kama kimtendo na chuki. Marifa na jenga sifa zina hit bila kiki. Rap ina panda bay, favor na shuka down. Kifanya siko save, baro wa mjani farm. What is my money, huh? Best na saka show, sikatisha mood. Mana kwa hip, mini ka hub. I'm teacher, wazi flow, faster na slow, slow. Saka mbumba, jenga nyumba, dokisho, jase cho. Uza kwa nani yu akua, who am I? Kimsiki, mini shakua, nina mbawa na fly. You try, mina do kila kitu, na chenembo. Ebado, my sister do, mina deal na malengo. Nasikia mna kaza bro, na kaza booty ni go. Nizi saki do, hidi nilishe family home. Janja kutoka bushi, afado niko solo. Kama Facebook, Insta, fanya kao na nifollow. Tangu kitambo na kaza ata kabla kubale. Nakumbuka kujongeza kiwa ushafika ze. Chunga ngombe na mbuzi usimchunge mtoto kike. Ujanja squeeze mapenzi, ndoa zimebaki maseke. Na jenga mita, ineshimu kusufano. Shatubiri, yes. Minister kabla kuhiti mita ndowni. Nafanya kila tap ya mziki. Cause the weather very well and our trap la hit. Ipad so kukaza sauti. Kwanza ni kufunze.
Dio.
Kwa konona ngumi la kwangu ku rap easy. I'm in now. So na cheni kipa kazu na vino na sivu nivyo kwa ndani niko different.
Baileze.
And follow me kama weza. Yani kama pira deka tisini na cheza na teleza. A voice the paza na wapoteza ni the father. Wejilatha kama gali bibuldoza. Mazali na mbia mwanango kuwa machu. Silegeza sana sunajua kula kwa jashu.
Dio.
Never say no. Mina kaza mpaka kesho. And I'm sure ndatusua tu yapo deli ni chosho. Avasti baro nipo nipo.
Dio.
Nafanya na chufanya and I'm great for my people.
Wachane.
Niko anguazishi kama hustle za depo. Mina use knowledge it don't make me simple. Amini utangwa pipi ni matea kwa mwenyewe. Vifaranga jitoke zeni ni wabebe kama mwewe. Send the rest kwenye decision making.
Wey.
Utajuta kama okay twende. Nikisema avasti, what am I sema process avasti.
Process.
Avasti.
Process.
Nikisema avasti, what am I sema process avasti.
Process.
Avasti.
Process.
Nikisema vasti, what am I say my process a vasti.
Process.
A vasti.
Process.
Nikisema vasti, what am I say my process a vasti.
Process.
A vasti.
Process.
Okay, one time, two times, so pay attention.
Hey.
I'm too ready, so the same wait a minute.
Let's go.
Nimetaka tisha, nisafisha kwa makini.
Hey.
Lini taji pada, skumbuki, nilianza lini. So sifu zaida mini, kijana niko high, na jifil, can't go quiz. Wano jita wajwaje, kata max, piga chini. Zidisha mala mbila lafu zote nipe mimi Bizi na mziki kama tizi na kiki Biti na nipo steam nyingi kama hivi Bidi zidisha nile ganzili nipande dao Kuna same selu weki ime wanda how Changanya pesa na madame huta dum nazo Changanya sembe kwenye water watu tuno bao Kanyanya wese tia gear twende sawa now Kama wendi sawa now Zonye kekando now Wazushi wana atoko loyo na mi Huku when I'm get back na kuta tageti zao So mimi Mungu aneza kupa mani hata wevitani Tunashukulu zote blessing Yeah Na rap kisasa wanyama tunaita new school Safisha Kenya bro kabla jomba boost Mita zama tofoti na neka bro juu Kuna wana nis na kuna wanao new school Kipini naanza kurap Swagga na my people Designing it go simple But now you already know Dream to get more Lady two on top Steam bila kwe smoke Kiwa stuck in on Peace of controversial Me I'm doing flow Kishindo cha tupero Nipo kama simple Checking up with ribo Na penya kwenye wigo Naizu muka seko Kipa na midako I find something to fight for And I wanna figure happily for simple Wango megaza ni shara mabamba zuko mwishi mama Kuzaa so kucheza disco
Yo,
unajua nkishika mic Neza ndiga nkachana kusungumi za mic
Come on.
Acha wifu we fight life mekaba tight
hey.
Fanya yako toke kwa noa mepata vipi Mahasla na haso tukitafuta na fasi kuma dem zetu Wanapagawa na kina jukes
hey.
Muda wa mungu kifika kuna ibilisi
Ata
kaya leta noma situ sipate riziki Mama made it Na skulu linizama kusudi nikawekewa kipaji na Still na proceed Na nifonye neshimike na wanangu onelewa hizi tactics Usintupe kwenye maji dikiboko Ukadhani itaputeza mbaka uhaizo ni ndoto Kukosa na ulindoku menifonye zijue chocho Nacho kumbuka skuli sita sao kusumboko Kinacholeta raa kwenye ndoa ni watoto Usendekezo chawa kwenye kunde la vigogo Minafonye classic nende international Wanonsikizo nanelewa much more Na nafuata misingi kwenye let me go Kukari wa verses angu na sahiri do Na ukitaka nende mbele ba stipe show Sitaki vigere gere hini miracle Suicide kwangu no mtawezaji kwenda nao Mtabana mwisho siku mina piga bao Bawa za kuku mtawezaji zi level za
Baba.
Weke jambele Oya Nikisema vasti Wote mnasema process Avasti
Process
Avasti
Wewe
Nikisema vasti Wote mnasema
Ina piga live Kwa za kumiko chieni dale sabwa
Okay
Dakika kumi za maangamizi
Na sio nightmare Mini kwamba ntazifoni kisha nkiwa na jongea Hapa inapiga rap Zina dondoka bars tu Wana tunazika ata kilometers kwa migu Na tukirudi aturudi tu Tukipaza sauti mta mute kama bubu Dambi heko tei mpaka seme unatubu Piga tindo mpaka little boy tundu Yani na refresh mpaka asibaki mdudu Kwenye zone yango kujimixa siwa rusu Na request so safiri Yani na request so sababu unapediri Na request nipe tiki make Kama nafanya mziki na namine niko fiti Nta request mashabiki Nafanya mziki waki gangsta Na ukini cheki iso ni gani kama wangsta Kijina shivu alafu wa kizungu master Ndo kama hivi kwenye mduno natakata
Udadadadeki
Abasi is a branch of hip hop We still with killing other rappers Waki kuflasin kija mimo na kuminas I go hard and I'm buying nika nika
vest
Back in the business tangu back in the days
Wait.
Kwenye wakari hamni cost kwenye list Ukini cheki bila chuki nita reply Na lumana sipo down Skia So kila titi ni lafina Talk about freedom ka movie ya Sarafina Uziki shuka kesho sema kalapina Ukari kama vile na undugu na Kendrick Lamar J. Cole ama Drizzy sino mnanisoma Abo takula mziki hawa vumi kula chuma Kama jabazi kavamia na mazuna Yana paka liki ulicho nato tunapuna
Tuende
So kipoteza muda Kuna kushuka na kupanda Shida raa zote zinanifunza nsisau Eza nikumbuke nataka kupanda I feel a Munich Kwa mana lipenda na watu So nipenesha zaliwa kiume Ndona bidi kwa na limit Nikoko toa nipati jibu mathematics So kuzuga kuwa waki selewe kivi Mishi zangu ni pull up Yani nongeze speed Vitu vidogo mnasifia mpaka Mina kusa sifa ila mdue mjumbe soka mwenye kita Domana mi waka na peta mpera mpera Saki sifa ili mbio matawi Soka mizizi Esmo like thought Black like pokey Funny like yoti mpaka sije kumbuki Na fieka mpaka mizizi Wasije pata pumzi Wakija kustuka na kutensha wacha Misi pene kugumbana Semo sreta kujuwana Kwanye ya mambo ya mane wewe mean Na Aya mamba kugumbana kwa sababu wasichana mina ona yana mana sini wana kugumbana kwa sababu wasichana mina ona yana mana sini wana
asema tuendele tuache.
Hey, kwa nini tuache?
Wewe
tuendelee.
Tuache mpaka baadaye.
Eh bana, Planet Bongo dakika 10 za maangamizi. Mwanetu Avati processi, hakika ameprocess mpira kwa dakika 90 zote vyema kabisa.